Che?
Mo presto capire vuoi.
Look at me on the long side mirror.
Che? Hai any killer place in the now? Killer place in the now. Hata kimio niko nawe. Yeah, yeah.
Nijiandae pendeza leo tunatoka. Tunatoka. Cause it's a happy day. Basu kundani. Na vile nimeme kitu kale burudani.
Macho anatoa vila navyo tona. Yeah. Atitua wakoa. Baby waonyeshe mavitu swachukie. Wataona haya ho. Wataona haya ho.
Baby, nipo tam-tam, tena lele. Don't stop, 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 stop. Eki udemu, chumbi, chumbi, vitu vingi, mama unanikosha.
Yeah.
Kama unavimba,
acha wakasuke.
Kama unamimba,
acha watapike.
Macho anatoa, vila navyo tona.
Yeah.
Atitua wakoa. Baby, waonyeshe mavitu zwachukie.
Wataona haya.
Wala wala ina nisita. Hey, kupanda tegia. Hmm, yeah.
Mofres, my pretty boy.
Haha.
It's a feeling production.